Marka Simore Joy. Caggal dum be jetti oto bange wendu he e diwan Garassa en. Nde o jeenge lana he gorko goto molaado ru tunwudo yalte genale faye makko. O honno ko e hakkunde janale he te o natino wawde habbede hayso cialalal yettama. Ngati o mo habbeteno e gejjelle o tongire cialalle kono tajanno cialalle de o hela gejjelle de. Hay goto alano sembe jagudem jamma e nyalawma o wonatno koy yaade hakkunde janale he wallay dow kaaje o mo wulla o mo ngaccira hore makko keltine kaaje o soyni yesu o dogari dum o sujjani dum o wulli daande dow o wi
yesu biyalla burno sote wala non min mona yakuma e hinde Allah
gati yesu wonno koy wiide ruhu tunwudo yo yaltu e makko yesu namni mo wi
holi no biyeta da
o jaabi mo o wi
betemi kokono gati amkele
o nyaagi mo kadi no doole makko ponno woto yaltindi diwano orde bamdi tuge mawde ina duratno don e fongo hayre di nyaagimo yo rokkudi nadde e der bamdi tuge he o rokkidi dum e on sa di jalte gorko he di naate bamdi tuge he orde de fo babbiti to dow fongo to yortu yi e der wendu he yoli hen ma won hedde uju naaji didi babba tugal aynaabe be ndogi njaayta noy saare de e saraaji mum ko kewi ko yimbe be je hije woyde be gari haato yesu be ji gorko molano do konu seyde nejo ina jodi ina borni chomti kadi ina wonde hakkille mum kulol jaggibe tawano be kabribe ko hepti gorko e babdi tugedi e on saha be goni nyaagaade yesu yo yaltu diwan mabbe de wo yehi o faye jolde e lana he molano do seyde neji o nyaagimo yo accube gonda o salanimo dum o wimo
hot galle mon to korejima njaita ko jomirado o wadan ma fof no jogori e ma yurmende
e on saha gorko o yehi woni yeynude der diwan chahe sapo he ko yesu wadan no dum ko nannobe dum be fo jagga kawisa yesu jolte lana ruti gal to ngoral diddal mawgal ari tari dum kadi do woni dande wendudo gardido batirde goto biyetedo Yairus yimo dicci e yeso makko nyaagimo nyaagude tinde wi
bingel am tewel nana haba e wonki polo nyaagima yo ar pawa juude maaya maggel bele angel sel angel wur
o yaadi e makko diddal mawgal rewe makko ha bittimo bangeji fo ndeke debbo goto ellinodo ko fotino duubi sappo e didi ina wonno don o leptinoma no feewi to safrobe heewbe te o yobi dumen kaalis makko fof kono semoraani ni nyawngu beydi ni ko musde o nani haala yesu ina haale o naati e diddal he o ardi caggal makko o memi wutte makko ngati o mo wiyatno hore makko
ay sandan mi tan ko mem de wutte makko mi sellat
yijam makko dari doone don o tine bandu makko nyaw makko selli den tan yesu tini won bawde giwde mum yecciti e hakkunde diddal gal wi
holi mem do wuttam
almube makko be bimo
ayi diddal gal ena bittuma bangeji fof ndudda kadi biya holi mem do wuttema
kono o woni lemaadi holi baddo dum debbo o woni signude kulol sabu ene anduno ko kewi ko ari dicci e yeso makko halanimo gongo o fof yesu wimo
bandam debbo holare ma dandima ya e dow jam sel
o gaynani haldu ha wodi iube to galle gardido batirde to biidum
ingel ma sankem holko wadi ada tampini cern
kono yesu hedaki hale mabbe ni wimo
woto hol gongdin tan
o yamirani hay goto yaadude makko so wona Pierre e Yaguba e Minyum hono Yohanna be jetti galle gardido batirde o o tawi don jirgitare maunde o yi yimbe be ina goya ina kamto o naati e galle he o wibe
holi ko saabi de jirgitare fof ko wadi o don goya cukolel gel mayani ko kodani
be goni e jalde mo e on saha o yaltini be kambe fof o nanni babirado e yummirado e almube tatobe to cukolel gel o jaggi junge magel o wigel
talita kum
dum firtata ko cukolel dewel mbodo wima ummo cukolel dewel gel ummi doone don wone yaade gel yaratno koy duubi sappo didi nden be jiidum be naji yesu yamiri be yamirore tinde wotabe kalan dum hay goto o wibe kadi yobe ndokku gel ko gel nyami